wiswisbayga gala kaartarow weheshigiinii way arag intii aan ka helay buugagii wariyey wareerka badeen buu khalqigu weli la taahaye weli la taahaye su'aalaha ku weydiinaya ilada waaweyni isagoo takoor wada ayaa la boojiyay wadaasha xoolaha lumaa weerar buu halisay hadba weerka naag buu xidhan weydiinkii qabay wadkii maalka meegas waan ka naxay wacad ilaahay waakee waraabaha darqaday warangalkii toosay kolki geesi weeraxo ayaa xal waraabsiiya yaa waday ragii luuder king waagii hanaqooyi hindidii casayd yaa wadaray wadarnayow laayi alla wager waxaa balag dhigteen waa ka waasacane nigsan way la sahal ceeb haddaa ka walwalaysaane qirta uu targeedkadu ka badan taydin wariseene walbahaarka falastiin nin ogiye qulub la weydooye waddankooga goortii la dhacay wahabku kooroye waa dabadwareegii sidii wohow loo yidhiye waab iyo ardaa kama galaan weerka karameede ummaddaasi waran yaa sidaa waajib kaga yeelay miyaan lala wadaageen yuhuud wiirsiga iyo ceebta alla wager waxaa bala nigteen waa ka waasacane nigsan way la sahal ceeb haddaa ka walwalaysaane qirta uu targeetyadu ka badan taydin wariseene fiyetnaam wixii aabadeen unku wada yaabiye hubka waa hiyuun baa aroor wagac ku siiseene dayuuraad waleecaad qabaa geliyey weesaaqe sida dhibic wajiineed sida dhibic wajiineed wixii gumuc isweydaartay nin waraystay waa garanayaa wahankii saygoone goortu wasaashaday dhurwaa waxyihii ubadka isu baxe washiiriga ciddiiyo wiida naagu huye raggaa waranka siiseen anoo weli u ooyaya marra waxaan ideyneen duqii ugu fuli weynaaye wehey geeridii hooshimiyu wiilashay guray alla weger waxaa bala dhigteen waa ka waasacane nigsan way la sahal ceeb haddaa ka walwalaysaane qirta uu targeetyadu ka badan taydin wariseene woobigaan goolee qarxaday wiririgtii yeedhay boortugiiskii wiiqay rabeen inay ku waabshaane goortu wadnaha taabtay bay wegan u fuuleene waxay waariseba maalintuu calanku waa helmay waqalkiiyo daruurii unkuday wabiyadii dooxmay guushii kolkii loo waqlalay neeta wiliraajay in wakiilu tagay u n oo golaha waageeran maan garan halkuu weydkayay waajib kaa cadiye wadhiyey maxaa ugu rideen walagta fiitood alla wager waxaa bala dhigteen waa ka waasacane nigsan way la sahal ceeb haddaa ka walwalaysaane qirta uu targeetyadu ka badan taydin wariseene sida ceel weyiiraa kol hore nooga wabaxdeene warshadiina dhiigaan tufaa lagu waraabshaaye garaad ma laha ruuxii wabiin wacad la qaataaye ka ilbaxay wallaahida afka ah waa lacbeenaade warwarkii simbaabwaan qabaa war isla moodiiye waadiga namibiya rag baa waayar xidayaaye idinkaa wateeyaan smith wadhaf ma tuureene alla wager waxaa bala dhigteen waa ka waasacane nigsan way la sahal ceeb haddaa ka walwalaysaane qirta uu tageetyadu ka badan taydin wariseeri